ngore chigena masero kubanga chivujirira ekibadde kyebola nadala mwanga ga Africa chivudane chikakanya bana chikendeza kubuyamba ekibadde chiwayo okuva ku bukadde bwa dola buli mu bitano ngakati chiwadde yo obachi akuwayo obukadde bwa dola 2.9 ekintu ekyongedde okwenyamiza abantu bali mu nsonga z'ebyobulamu nadala mwanga ga Africa kino kizzeewo nga mukaseera kana abasawo n'abavunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga Uganda n'eggwanga erya Congo bonoona bwezzingira okulaba nga balwanyisa ekirwadde ky'ebola ebola bundi bujjo mu kaseera kano atawanya eggwanga Uganda n'okusinzira ddala eggwanga erya Congo gye kyafu obutukwata okwesolosa eggwanga Uganda okusinzira kwakulira ekitongole kino mu Africa Jen Kaseya agamba nti okusalekako kw'ensimbi zino oba obuyambi buno bwali yongera ekirwadde okulisa kakanja bana Uganda ne bannansi ba Congo mu kaseera kano abeetaaga obuvujiriza obw'enjawulo obulo n'agamba nti mu kaseera kano amawanga gennyini galina okuvaayo gakwataganire wamu okulaba nga balwanyisa embeera n'obuvujirizi bw'oyongere ate olwo nno ekirwadde kino kisobola okubanga boobaolyawo kirinyibwa ku mpeete okubalukawo kw'ekirwadde ky'ebola kwamazedde okubanga kulangirirwa mu nsi yonna era kaseera ka bwerinde ekiviiriddeko ebyobulamu ebyokwerinda nga kw'otadde ebyobusuubuzi okubeera mu mbeera eyakayisa nnyo ngala nkiviiriddeko n'okuggalawo kw'ensalo ez'enjawulo mu mawanga agatali gamu okuyisa amateeka ag'enjawulo naddala agakugira abantu abawangalira mu ggwanga Uganda ggwanga erya Congo okumala gesolosa amawanga ago mu mbeera ey'okwetangira okusaasaana kwakyo nabwe kiti embeera bwebanga eyimiridde bwetyo kitegeeza nti ensonga z'ebyenfuna wamma nazo zongedde okubeerera ddala embi kumutendera ogensiona.